baby, oh yeah. Uh-huh. It's your Farida. Dr. P's on fun, no beat. Bruno Abi, the writer. I'm a single wagambo mkwana kumbala bute. Na yote vigambo kukambo kubuno labu zapate ile. Aha, ya fuka mutanti ye njoke la talu kutambuli ne chichalu kesa. Na kuna zafu ze si chava ligane vani vatondo nisena nyomira. Kubo kufana nyinga mungera, daka kuwanga katonye.
Nyomira kubo